kama nunizalie mapacha nicheze nao chakacha angalo nipige picha nao. Nataka nikubusu wadharani hata bila samani, gani mudhara ya mpwezi over you. Oh baby girl I wanna be your happy. Kama ni mali